ngiyafundela umakhulu wami isaphila nisafika. Wayeqala phansi enyuke nayo ethinta nami mabela sondela. Unaleli hubo lami ngiyafundela umakhulu wami isaphila nisafika. Wayeqala phansi enyuke nayo ethinta nami mamela sondela. Wandifaka phaya emanzini izijulu umqondo ujuli khanda liduki imiziphuphume. Noma bengibiza umanzini ungekho luthe emqondweni mele ngivume kuze zonke iindaba zezwe zingijule. Yena mindandinembuzo emini iintsuku zizimoya ezinzima zingangehleli njalo nje. Ungibona ngikhala nje ibona la magama akhe amabili amatatu. Ngikhala nje ibona la magama akhe amabili amathathu.